tete. Out in a mess now.
No mama ngazelu yo salama wele.
I power min wele. Namhlanje siyakhala icela no tete. Out in a mess now.
No mama ngazelu yo salama wele.
I power min wele. Namhlanje siyakhala icela no tete. Out in a mess now.
No mama ngazelu yo salama wele.
I power min wele. Namhlanje siyakhala icela no tete. Out in a mess now.
No mama ngazelu yo salama wele.
Sibheke sizinti. Makanda bafana kalumshisa kodwa ubanjelwa phezulu ufunga makosi yalele kozulu wenkabi ngambela phezulu basopha nakuwe ningathezwa phezulu manje ngiligidi nakugijima igidi nongidi naye ngathi uvale ngegidi vale ngekabe mazaza sawela ngiyokadla kuwe nakubo kuyozwela ngisabalaza nabo nabo bewela ke nabo bewela khala nsingizukhalele phezulu ingane zobaba zolala ngezulu ikhuleka kokoko nokoko bomkhulu ke hamina ngumshayi wengoma bakikisa kwathangile nentombigozela ngakimi mabengibisa awushiyeshi hamina ngumshayi wengoma bakikisa kwathangile nentombigozela ngakimi mabengibisa awushiyeshi hamina ngixuku senzizwa ngwafuna magwala ngimbebheke kimi gudluza amadwala noma ungama ngendluzokhala amabrada hayi ufuna ukubona amandla ensusheni wendoda hayi isigobo ngongebhonga kuyoduma zonke ihosha ufuna ukubona amandla ensusheni wendoda hayi isigobo ngongebhonga kuyoduma zonke ihosha
I power min wele, namhlanje siyakhala icela no tete, out in a mess now.
No mama ngazelu yo salama wele.
I power min wele, namhlanje siyakhala icela no tete, out in a mess now.
No mama ngazelu yo salama wele.
I power min wele, namhlanje siyakhala icela no tete, out in a mess now.
No mama ngazelu yo salama wele.
I power min wele, namhlanje siyakhala icela no tete, out in a mess now.
No mama ngazelu yo salama wele.
Sinking, mabe simpi, ubolalele wena, sokuthintinsizwa, mawuthintethi, ubobaleka wena,
awakho lokhetha speak, bathini ungasele ngenqini, ngoba uzothunywa nekhanda, khahlakhahlaza midlala ngensimbi, angeke basinde, ngihlahla ngoshuno nesimbi, asebenza in heavy weight, ngeke bangivimba, ngifane nomabru, indlela ngevule, nikhule nitheke. Tina somtete misa Goshuni somkondi sanonga La naite ninda Hintisa nengkenga ngekdela manj Gikbibe ngosibi ziphela manj Aksisi zintisa labafana mafaga Ngeke basmela batale pante